dadka danyarta ay ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ayaa ah kuwa inta badan aan haysan adeegyada caafimaadka, kuwaasi oo inta badan ku adagay in ay si fudud ku helaan haddii xaalad caafimaad ay soo wajahdo. Qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada Baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in loo sameeyo xarun caafimaad si ay u helaan adeegyo caafimaad.
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan leeyahay Cali Abdullaahi Marsale leeyahay kaamka noo leeyahay Giriir Fuule leeyahay inta deganna marka wal jira ayaalay wala isku jiraa manda shaban wala jira adroob ma dhiba sasa haay manda shaban inta koornaa isbitaal madna lagaal madu bir wala roonada atin asbuug atin isku sheema ada satlaha shay ha harumaa marajay ada shaw sharbay wala laasiye lamdu bir wala yar kalmaati aanada atin isku roonada atin marba atin saaxlay atin ka nabaday ha ma asana inii aqmad halna yaalkani dhabaan dadina roojila laakiin yaalka idin dhaba qaamka nolin wasaan hero afmad inin hal shurbada inin kuwan kan inin kuwan walaal walay yaalka badaawo la kuwan fa inin hal nafadan wasaaradda afmad kulli koosana inin todobaadkii bimaad han korsurinto han boogad
maraga hadiijey madalay wad leh qaamka magaajeena may leh Giriir Fuule leh qaamku walaalay isku tabaareysin sid roobkii qobaday biyoogi dadan galay yaalka dhiba qaban malaria dad biinaga yaalka manatay wal isla wada jeef malaria dhamaayahay tibirjo shibanha isbitaalay lan la roorahay meel hadhow oo aresto hata link helo malay walaa daaweyn lan ku sheeno malay bayhaw jee isbitaal wiini jee lay dooga ay berlay lan la roora may fayl haytay kulli hadii ilaahay oo ilaahay la ku helay in la helo kor imsi ad oo dab ah oo fayl haafadan ku dhawaada oo ka fayl haytay hamiine ilaan toob ha foolato meel soogi bay dhawo bajajada ba badalay dhawe la talan qaaday meel kale la jeeyo madle oo la rooga wala imsi ad been been ko hiraablay la kooya madiba la ku shahir gala meel ku dhawyoon hadan in ka dhawayna marne qofkii geeg emergency ha ka dhii oonay toway haddii uu kulaha ka booda meel la fadheeyo madle bay haaw jeey isla ka qaaday gaar gaan baawr wal ubsadee banta la qaaday lay rafaad lay dadaysan kulli faafmad walan baahan yahay sabir me ku me ku marmo yadaa gida say dadke qabil sano oo ku helaw hadii jara in marne sa toose meel malaria la ka baarasho ban biyood la ka daawaya dibkaani dheeftan umulsada koys la ku helaw inay oranayeen sheeno fadaan oo bal helaw
caruurta iyo haweenka ku nool kaamamka barakacyaasha ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa ah kuwa saameynta ugu badan ku qaba in ay heli waayaan adeegyada caafimaad ee ay markaasii u baahan yihiin.